tanude ne kulumba bukula natalo wanda bakale kuwampita mbusi n'okuyega ng'oyagala onzite olikatira rwita ng'akanyako mulyango natalo twakimanya nti ndi nkerettanyo ogitegama enveeri ya bibombo olirumira mwoyo kubanga oyinza n'okwesiba bbomu awo olwafa ne kujabagira tumbi kwe kumere jjute n'alumanya ne saalumanya abaana abakintu kyobakola abange kano kasudde indiketa jja gy'oli atambula n'ekima kima buli kiramu nattalo sente z'oyagala zakuwa naye oziri omanya obuuka n'ekima agenda akabanya olwattambo baavuganne n'omuli n'ekima kabampita kali lugambo nzikiriza ddansa abalala mase nange simanyi nnyimiridde ntya naye ate gwe oli mutasu era otabaaza nkimo nti kinyiza ky'okuntega ettalo wafuuka mabeere gamba ogenda olandalanda osigasigo obusujju bukira obutamala kamba omulamu nga ndi mwavu
Omulala kutisa nkima obulamu mu bulyenga naye mu kimanyo w'ettima ataba
bale bale agenda okukulonde kubole mekunda mukuomerwa mere onalina ne moto ye mbona bujja kumuti ono mutuju ye nyini nyini okwefuula kiso kyambuzi emmandu agikowola bamanyi bulungi nnyo ne kyerya ogeza n'onziramu ononda bankaawo okususa kudda ku bbali abayimbi mbagala nnyo n'abampangira enkwe z'okkoma simanyi muntegeera kibaliga